radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga, mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranze ikiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1973, ikavanaho ubutegetsi bwa Nyerere Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyira ya 5 y'ukwa 2023. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, nibande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki.
Rwanda, Abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe, zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyare gitekamye mu mahoro. Nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro, bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya, abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda gukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca karengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu, aribo badashaka kumva ko Abanyarwanda bose ari abavandimwe, ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo, bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo Abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu, mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere.
Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona, abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye.
Abivuga niwe wabimbwiye ati numvise akapistole ka 635 ntabwo nashyize muri iyo 635 nashyizeho ka pistole gatoya me yari yageze mu modoka, yahasanze abantu benshi bicaye ando miseri kreje kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye. Nibyo njyewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangiye kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yaramusimbukiye kumufata, niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi, abona ko umugambi ari ukumunetraliza ariruka abambe arasohoka yihuta. Undi rero ubwo avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niwe yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri eta majoro, mwebwe mugeze muri eta majoro mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri eta majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
nageze muri kamajor musanga dompani ninjira muri sekretariat sinzi bari warigeze ugiye uhagera muri sekretariat niho bambwiraga bati si dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro n'ahantu rero na insanzwe nkorera dompani baze ngomeza mu biro ndakomanga aramfungurira donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapfuye la decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la decision qui est devenue le coup d'état la decision à laquelle nous sommes associés il nous a associés en fait les officiers supérieurs
Madame wa General Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yari yiriwe muri prefecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we
Ce jour-là du coup d'état je dirais il n'était pas à la maison
Kuri uwo munsi wo coup d'état icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro nari narangije guteka ajya ku meza arangije ajya kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana na we kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
ariko
umuntu wa gatatu waje yari umusirikare arahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri eta majoro aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye
mu bantu bavuganye n'ijwi ry'Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango gaturika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo
wabidusobanuye neza wari inshuti yacu umwarimu witwa Sebahunde murumuna burasanzwe Sebahunde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye
iyo nama
yamubwiye ko iyo nama yaberekwarwa gashita kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo perezida Habyarimana harimo Rizinde harimo Biseruka harimo na burasanzwe uwo mukuru we nyine icyo dutangaje rero uwo bose bahunze nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda yari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubungubu yewe ndi muri serivisi taransifoma kandi ndi umwe mu bakomeye
icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi ry'Amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we
mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari yaje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twaramubonye
Colonel Aloyse Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'etat akabahamagara yayirangije
nabonye Habyarimana twamuhamagara twese wako na wapi piko matari yote kuhimbo tu aruka yetu kuhira fiti ni wewe hindi kwa wakutuki uzi suari wenda ni wewe hindi na yeri wa mingi wa suari kuko avandi wa imbi waru haripa wapi kaiwa anda era foye mna wana kuna we abijarimana era foye ni wewe hindi wa zio suari ya wako abijarimana pesi yara kama kai ni wawaru ya mingi wa nandi se uko nwaje wa maga kwa nangi na maga wenda bandi bose chifo mbrilo jewe
bavuze ko abakoze kudeta baba barasabye perezida Grigori Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho
icyo gihe komite pour la paix niyo ya donc yari partagé entre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntavu twa mwigiza y'abaturage bazagera mu butegetsi dushaka bageza baravuga bati nubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugira
urwego oya ibyo ntabwo mbizi nawe urumva ko hari za message za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto reko akorwa iki akaba ari wewe executor
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere
hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none ukazajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye ibyo kumuha avantage n'icyemezo tuzafata
byaravuzwe ko igihe yari rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yusuf Kavaruganda
tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi ni ngewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi noneho mubwira ko nitwa ex sous-commissaire naka ubwo rero tukirera amubwira ikimuzanye perezida Kayibanda aramubaza tese Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ati ni jenerali majoro Habyarimana perezida Kayibanda arongera amusubiriraho icyo kibazo kuko byagaragara ko atabaye convince noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ngomba kukubeshya kuki utari mu kubyemera perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase ntibayifashe
umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze
ngeze irwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze irwerere mpasanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda bose arambira bati Sadat arambira ati uyu uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara do kumutwara umurinde kutoroka umurinde kutandi kutubwira ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesisita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira nigewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu mpagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise nkubiswe n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuze yunja kuko byonyine njye nabonaga kubana na perezida wa repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari njyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numvaga ngiye ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ry'umushinzi numvaga ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze iyonjya buri cyo mvuga buri cyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki bibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise nge numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza
Kapiteni Apollinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya coup d'etat muri 73 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro.
Navuze yuko muri za interrogatoire yayikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga wahamya Major Katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyampame Nyampame ntabwo yamushinja kuko Nyampame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko abasimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za rezo sosiyo icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mayinterogatwari mwakoreye rwerere warubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika iyo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite uburibi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufasha nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza
mu mwaka w'1976 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Luigi Simba
mwese hanyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanwe ko pratiko mu basirikare bajya kumurinda barukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubwo tworeje tugutera ko ingeneye ngo ajya kukureba tugutera ko ingeneye yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira umukozi agwese ntibaduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko bamaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza agapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha.
Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
Kayibanda apfuye twarabimenye twatubwiye Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye urukundo tugeza nyine turaseka tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ibyo.
Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Kagwera wigeze gukora muri Presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye.
Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secretary particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wanterefonnye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura. Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Cyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnel.
Nibyo, ni urukiko rurengera itegeko nshinga.
Rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura perezida Gregory Kayibanda. Aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa. Ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Capitaine David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda.
Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho, ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri amfete tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari.
Twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana. Ntabwo mwabonanye muri Perezidansi, mwabonanye na Kanyarengwe gusa.
Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri komite pour la paix internationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye.
nizo Habyarimana yari amutumye
nizo yari amutumye
urakoze cyane reka no dukomeze tugeze mu Ruhengeri mugiye mu Ruhengeri gukora nk'icyita abantu 18
tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima uhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kura ko bakubiswe
uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe ari abakadre politiki n'abafunksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima bahura n'icyo nakwita stress twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana
ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano zibituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze basubiye i Kigali chef d'équipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere
abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major haravuga uko yabimenye
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye cyanguko ati hari abantu munyarukikwa mpaye ngo tubabarize ino i Kigali ati kuko prezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere y'uko ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye ziwawe zigomba kutadindira ati ndabikora komo le chef de bureau bako surtujede yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije mbese warabikoze cyangwa ntibabikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mon général ati se batware prefese batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga
wari prefe wa Kigali mu mwaka w'1974 wigeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa president Kayibanda yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo nandere ya se batware
se nari prefe i Kigali noneho niza kuza kubona raporo ya burugomese wa komine Gashora avuga ko abantu benshi bari mu rugo rwo nubwo mbabwiye abasuprefe uko ari batatu bamarezemo bose barapfuye batwari kumwe icyo gihe rero tujya ku rwo Rwabayanga tujya kwareba efetima dusangamo imirambo imwe ndetse n'imiti izatangiye kuyikura ku buryo kishobora nari gisa n'icyasigiye kubera ibintu bagiye bazugunyamo bagifunyamo ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze
hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi
Washington ijwi rya Amerika
murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974.
Yabintu twe sofitike kuko urabona domone defite nuza irakwifikonstitusiyo Ruhengeri kugira ngo ufate abazirikare bavuye muri sikonstitusiyo bajya mu yindi kuva ko ugomba ku
ufite autorisation hejuru cyase no kugira ngo barege nuko uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho nkije ngo abantu gusaba bari bari mu hari hariyo nabandi nuko nyine pagete le teneme bakoresha dizanye ne gutyo ariko iravuga ko d'intelligence kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza nyine isuko cyose nuko akodo rute habagaza eshangi z'abantu z'abapinyi za eshangi donc bakabaru prepare ipari no penalty kit kandi kutashobora kubaza uti se ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe nzi gusa nuko ngo nti nuko gusa bavuga uti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri CNAD na CN akabaye n'abandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bavuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye ku giti ubaraza cyangwa ubiruke donc nuva ko ari ibintu tre gikokte ntabwo ari ibintu byavaye ko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu bajyana abantu bagezana akandagira tutabiri
none se rubugwa kuvuga ko yanuze yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe
ahubwo icyo nzi urumva ahubwo nanavuze no mu rukiko ahubwo nzi ko abo bantu babaye rusi bababwira yuko ariko c'était n'abapfuru kugira ngo bazakipinge sokere
mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu bigogwe nk'uko bivugwa na Protezi igira nyirazo wari prefe wa Ruhengeri mu mwaka w'1974
simbizi niba hari ababigeze bahishyingurwa Nyamagumba iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa
mukagohe
ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe
ndahaguze
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kana byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi ahariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguyinka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubapfa
Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLD tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sivire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arayabanza avira hejuru yikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kuba sembagara yarazaga kingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31
uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi anyeshe Kabarenzi witabye imana nyuma y'iminsi 52 atarya
hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore anyeshe undi wapfuye nyuma n'uwitwa Roiz
Atari Aloyse twagira Yesu.
Twagira Yesu, c'est ça. Eh niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma anyesi apfa ku munsi wa 52. Ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ntukubeshya. Nukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi kese afite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunya yukaza muzana amazi bavuye nkubwiye uko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyaboneka tubashize bakitambukira akagenda.
Yapfuye afite imyaka 26, asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera, afite icyumweru kimwe, ubu yarakuze, arashaka, arabyara, araheka. Ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we.
Icyo gihe nk'icyumva, yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanze. Yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu kiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkabandiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenge.
None se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki?
Ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe, kubabibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho. Amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona, ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane. Ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose, asandaye ahantu hose, haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi, bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho.
Nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se, ndetse umwe mu nshuti za nyinshi Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije.
Ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari mfite ya nyina, ubwo nari umwana unisanzuraho, ejo bundi yahoze ambwira ati anyumeze amafoto y'abana ndababwira ngo ubutaha ndagira ngo nzaboherereze akantu k'ubuhamya ka nyina, ndabwira ukuntu yari umuhanga kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka. Umwana rero cyakwacyo ni ugukomeza gukoresha nyine ababishoboye bakamuba hafi, ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko umubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvisemo, yarabereye umubyeyi mwiza, gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose, nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yabimenye kare, kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina. Ati gusa ati ngiye gukora ikizamini cya leta kumwe kera bafataga ibintu by'amatike tuyizeze bakajya kuzana, niho ngo yibonyeho icyo kibazo. Urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8, aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose, cyane cyane ku by'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye abimenye byaba ari amahoro.
Tuzamufasha. Ibyo twemeye twarabikoze. Ijwi ry'Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka 2020, dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye.
Ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina, abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubwa abantu reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye y'amaso. Ariko jyewe ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye, ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi no wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza rero. Ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu byaha 73. Kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta ya 73 mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye, kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora aha ngaha banyitayeho. Icya kabiri nishimira nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho, kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Nikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa n'uko muzi nkabanza inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiri wakwe Godefroy.
Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta, hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi, bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato, basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero ni urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Dipe Hodadi wari umunyamabanga wihariye muri presidansi.
Kwanciwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rw'abaga bapati nawe uruzi. Twakiriye mu mitima. Nsigara n'abana ari batoya, ariko twarabarezo barakuze. Turashaje twebwe, turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane.
Cyane, Imana yaradufashe. None se wowe, umugabo yapfuye kuri 31, nagiye nsigaye mfite 25.
Abantu urabarera, urabakuze.
Imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Hari ibabariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Uranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birenge ry'ukwemera, ariko nta kundi. Nabwe nabwe nsenka, nari umupfakazi, rwose ikivuga ni iki?
Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gisenyi, imiryango yabo yaciriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5 nta wurenga umutaru atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978.
Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza. Najyaga nitaba buri kwezi, najyaga igitarama kwa muri serivisi ya Ransenyuma kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50, kuhagenda n'amaguru ntibishoboka. Ni ukugomba gutega imodoka, nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nihirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha.
Wigeze wongera kumubona kumukiryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 2023?
Duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitabye kureta amajoro ubwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenda.
Abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza. Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya kudeta avuga icyo abiziho.
Niba kugira ngo kwandika ngo yarapfuye uzi ko yarafungiwe aha ubwo si uzabimenya naho uzabibwirwa nk'abantu.
None si wowe urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe?
Boku benshi byabagara perezidansi kamen byabagara perezidansi none bikaba egizekitive.
Amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo.
Ariko se Muzehe Hakizimana, urashaka kumbwira yuko perezida wa Repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko?
Nasi perezida wa Repubulika abwiye Dr. General Duasirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogondo.
Ariko abandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri zinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
bituma nuko oya hugo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya president noneho wabundi warabuze uburyo agaprofite. Niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe vu profite ruswa la mission vune dura president.
Iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwarizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985. Major Theonesirizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera.
Abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya. Nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza. Abandi bacamanza umwe yari umudakitirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudakitirografe kandi yari ageze kujya muri Rotrese. Hanyuma undi
uretse gato umushyira umudakitirografe mu mugira umujuje mu mushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki?
Ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga. Ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yabo ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezimanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza. Ntawe rero ntabwo yarabyujuje ntabwo yashobora kuba umucamanza.
Ninde wamutoranije?
Yatoranijwe ministre niwe wavuze ati amazina ntaya hari promosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura ubwo nyine nabo ngabo nawe yaje.
Muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare abo ni Desire Mpanumusingo Alphonse Ndegeya na Nkunda bagenzi Paul Secyugu. Abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa. Leta yatanze impozamarira ariko imiryango y'ababuze ababo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Albert Bizindori ni we ubatwaza ijambo.
Kuri njyewe hari ukuba baratwiciye
ababyeyi bakabica amwe ni kare akageni ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubu ngubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi niba bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa me bajye babitekereza batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje urubwa bateje iki kibazo ni ukunguko bagomba kucyumva ntibakigarukirize kuri twebwe gusa
muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitanga ubuhamya n'abantu batandukanye ni uruhare perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana ki coordonne tout niwe bahaga raporo Simba kurikira aravuga ati komite y'umwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa byari hagati ya perezida Habyarimana eta major na renseignement Seba twari yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira bihungire ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangiye urushyi Serubuga yongeraho iratemanyaje yaduhaye y'ukuntu perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuhemba bourse yo kujya kwiga i Burayi ntiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa reka ndekere aho ngaho ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo abantu bicwe none ni infrastructure aho yaganaga wayiyoboraga wayishakotaga wahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza
Ambassadeur Max Segasayo mu mwaka w'1994 yarahagarariye u Rwanda muri Canada ni naho atuye kandi yigisha ari mu gace ka Quebec Gatineau asanga bari abantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta
isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure zino rimaze kutubwira yashyizweho yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontrola leta zari zihari ndetse ahubwo nakongeraho kuko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari ubwo hagombaga kuba hari ibimenyetso byabonetse yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira icyemezo byandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ihene niryo somo rya mbere nkuyo inzego zacu tugiye ntizari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabibana mu isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta ko leta niyo abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana
naho mwarimu Francisco Xavier Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi
igihe abantu ari nk'amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi byo kwica mu bikorwa bibi byo gushinyagura mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange kuba abanyarwanda ari nkoma amashyi bitwara nk'inturumyi bitwara nk'abasamazi ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose rero tugarutse kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye
ndagira ngo wenda se nkubakurira inzira ku murima igihe cyose abantu badahujwe n'umunzi ubona kwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize
umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome nuko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba abagabo bakavuga uko byagenze
iyo turimo ubu ngubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagombye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazamba bari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi kandi twe tuzi ko ari bo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri araba minisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cyaki nige nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo akumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade ubindi ngo twumvaga Habyarimana ari mu nama ngiye kubizwa uko byakabaye ngo narize inde noneho wana bishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizindori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu ministeri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana nari izinde n'abantu bo mu iperereza
kubaho ubuzima n'iryo somo rikomeye ryagaragaye Clarisse Mukunde Ntege igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda
ibintu bigomba kurangira iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavugaga ngo barakubwiraga ngo uriho urateranya abantu ngo uriho urateranya ngo usubiye inyuma ngo uzanye inzangano ntabwo uzanye inzangano hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma ni ukubera iki bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho kindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye ceceka ureke bisohoke nimba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye n'umu victime avuge ni nacyo sinanyero ninongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga ni nayo mpamvu bafite ibyo bikanabagaruka aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakuvuga no ibisohoke dutangire azero aka karengane tugahagarike
ntacyo wamenya uzamenya niba utaramenya umuntu ari nk'undi kimwe nawe
ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejeho kuri coup d'etat yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1983 ikava n'ubutegetsi bwa Grigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
uvukira mu bakire wane kuye ye uvukira mu bakene wabihisemo